color pics. Brother Manny Dooley Sykes. Pancho Latin. The Hot Records. Live Untouchable. New Money. Adoa Kadibari. Unakaa kia sara sara tamchana ujara rafu nataka wazuri kama Rashida Wanjara Madem wazuri bongo watu nabeba vinara kama wendo meshindwa stop. Mane 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 it's all about a Benjamin Joe apacho na ne siwe kama haujamin siku wa manane baka 6 in the morning baka wendo nasema stop. Mane 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 it's all about a Benjamin Joe apacho na ne siwe kama wewe haujamin siku wa manane baka 6 in the morning baka wendo nasema stop. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza na kuimba sema anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa. One for the mane, two for the show, three beba hane, four daughter blow. Duli number one, bonge la bisho, kutoka geleza ne, mitalia kalia ko. I say one for the mane, two for the show, three beba hane, four daughter blow. Duli number one, bonge la bisho, kutoka geleza ne, mitalia kalia ko. I say gonga, songa, abasi songa mele, adoka ni papamba yani vitu vya mbele. Dada, John John, kitu cha pele pele, leva ntachabo, ngoma kama mbele. Gonga, songa, abasi songa mele, adoka ni papamba yani vitu vya mbele. Dada, John John, kitu cha pele pele, leva ntachabo, ngoma kama mbele. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza na kuimba sema anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa.
Alafati kumechiwe Panchalati Gitaa.
Walokuwemo wacha cheza na kuimba sema anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza anaibani watakubaliwa, ipatini kwa mwenye akili za kuzaliwa.
Sanga kongele manalumango manumbo mbaka Masaki Sungwe gagaja gamia gongiri daba ikiro daba miangu.
Waliolala watasimuliwa, walokuwemo watacheza nebani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.